Ah, mimi nimetia uchungu kweli kweli. Mimi hata madari muniue muache watoto. Ya, afadhali mtuue sisi wote. Umetuachia nani? Sasa huyo kijana amekufa hapo, mama yake anaachwa na nani?
Mtoto amelazwa mochari. Niliambiwa nikiwa kazi. Walimu piga risasi hadhara.
Just fresh from a fight. My involvement on the Kenyan's plight. Sorry mama, didn't mean to be rude. Late night tears in your room. So I had to fill in his shoes. Cause things are gone my childhood. Well I saw Mato and Brio marching next to me. Top of our vocals to the shout or reject finance bill. While little bigger smoke on a baton. Protesting peacefully. Kisha giza totoro niko limbo bunduki. Mamio niko na dado. Dado is proud. Tumesikia eti za kayo. Kalamu ilisha wino.
Nitawakumbusha, nitawakumbusha, nitawakumbusha.